nebigiri mu bibye emisingi jensi giri mu mikono je enensi nebigiri mu bibye emisingi jensi giri mu mikono je Obwakabaka bwe tebukuma n'ababulimu tebasalwa banyumirwa buli okukamala Jehova bawulira nga bayimba Wakitiibwa 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 Oyo Mukama
Remember where you got it from. www.djerico.com